kude sahabaabe simore sappo e nayabere bay pulusa e barnabas hewti ikonim be natiri ka julirde yahudiyankebe ben none no be yawtiri non wadi ha yahudiyankebe duudube e gerekiyankebe gomdini kono yahudiyankebe be gomdinali dum ben juuni be wona yahudiyankeben fiyo ben wadu gomdinbe ben bone kono lati be woni ikonim ko nebi tawi hibe yawtirayno pellital fi jomirado on seedi tantodo dalwe mu sulfu himo newnanobe wadirgol juude mabbe den mandeji e kawakeji moddi o todi on sa yimbe sare den senditi wobbe wontidi e yahudi yankebe ben wobbe kadi wontidi e sahabaabe ben bay pulusa e barnabas humpitike wonde yahudi yankebe ben e be wona yahudi yankebe ben wondude e yesobe mabbe ben imanikebe e feragolbe kaaje be tawi yobe yahu be fattoyo e de caaye jeyaade e ndi leydi wi etendi likayoni dum ko listara e derbata e caaye heedude don den be woni e wajagol ton fi kibaru modde tawi maaya koyde je no listara dum hebi daado e bofo yagal mu ya haali ha hande tawi on no hedi ko pulusa yewtayno ko pulusa tenjini mo ndari tawi himo mari gomdinal sellinaygal mo o say kanko pulusa o ewni o wi
immo daroda e hore koyde ma den
dum o hawti de wotere o nangi jindugol bay be yi kanko pulusa wadi jama on ewni haala likayoni e wi
Allah be mbadi neddanke cippike e men
be inni Barnabasi Zafsa pulusa kanyum hermisi bay ko kanko jogino kongongol on say o wado sadakaaji findu Allahu mabbe wi'etendu Zafsa wondu ka yeso sare addi gayi e metelli telen ka dambude sare tay kanko e jama'u hibe woniri wadangol pulusa e Barnabasi sadaka bay sahabaabe ben nani dum ko Barnabasi e pulusa be seeki dolokaaji mabbe din be wubbi be ukkitoyi e hakkunde jama'u e horeyi be sonkana yimbe ben wi'a
ko honno wadan ton dum menen kadi ko me yimbe wano mo on meden wajordo wa kibaru mojjo fiirtu golon e dipeji mehi ruto don e Allah wurdo on tagudo kammu e leedi e baru e kala ko woni e mum e di jamaanuji fejjudi o accuno lejji din fo jokki faaleji mum e hore o accali seedi torgol mojjere nde o wadata den dum ko yedugol on diyan saajo jang irude ka kammu e saayiji mojjoji fi demal e timminangol on neemaaji hebbingol berde mon den welo welo
fi kala be yewtiri non ko kara hambe waawiri hadirde ben yimbe wadangol be sadakaaji on sayi yahudi yankebe iurbe antiosi pisidi e ikonim be murtini jamaa'on be hawtiti be fidi pulusa kaaje ha be sikki o mayi be daasimo be nabimo ka baawo saare kono taali baabe ben hundimo o immi o naatiti ka saare bimbinde nyande kanko pulusa e barnabasi be yahi derbata bay pulusa e barnabasi waajike fi kibaru mojjon e den saare ha be hebi talibaabe duudube on sayi be yiltiti e de caaye do dum ko listara e ikonim e antiosi pisidi be walliti talibaabe ben fi tidingol berde mabbe den be wakkelini be e duumagol e gomdinangal be wiibe
ko e der tampereji buy naateten ka laamu Allah
be toddani moftal kala ko wonana dum ardotobe bay be gayni horude toro be halfini be jomiraado mo be gomdini on bawto dum be tajjitoy ngal diwal pisidi be yahi pamfili bay be waji ke fi dalwe Allah on kasare pergi on say be yahi atali be baki don e lana fi yiltagol antiosi siri ka be yettano don be halfina sulfu Allah on fi de golle de be ari e latinde do bay be hewti be mottindiri moftangal be fillitanibe ko Allah wadini be kon fo e ko honno o udditirani be wona yahudi yankeben dambugal gomdinangal on sayi e wontidi e talibaabe ben don ko nebi